Forget dine Gen Z na sanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. Olo bakambe tuwa oyo they don't feed me. No paper diela chem beat. 2020 nenzo gona msit. Monday to Friday kufala same fit. Na mavuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubounsa monga chonto. Yose mapine nenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayo mwone vuna bomba. Getting the beef vuna konga. Give over if you are soldier. Ndi mwana wanomba. Mayo mwone vuna bomba. Getting the beef vuna konga. Give over if you are soldier.
Grinding, need a bees. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawa call and tease. Apa the bosses back, rich bees. Benzo tizi mira ma phone makafola. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze pa top na kusamu. Abate bote wa challenger. Kembo pa kampani ya pezeka ni manager. Chinanzu una but don't test avesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaibebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getting the beef vuna konga. Give over if you are soldier. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getting the beef vuna konga. Give over if you are soldier.
Straight out, ZPusher.com.